TeamSafi.com
Nakatib lak marilke Kumbe nae upo eh Udazani apa Ano mamli pambania Mlambashu manzenu apa
Oma sera nani gajetia upone kacho kwa kisima 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 Kumbe Montana amekuja na era zake We Mariki amekuja na era zake We Katembo amekuja na era zake Mbwana mido kumaliza ndo zake Kifea marza kama chess 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 Marzaka machis, chende marzaka taira, nobo inaira Marzaka ngedele, imetoka misere Tende marzaka taira, hilo mambana era Marzaka ngedele, imetoka misere Tende marzaka machis, marzaka machis Nipe marzaka machis, marzaka machis Tende marzaka machis, marzaka machis Nipe marzaka machis, marzaka machis Marza 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 marza
Marisa!
Tumia kwenye mwanga mariza Pesa sumipata kwenye kiza Angiza mtungi juu ya meza Waso kupenda watajiuliza Mpaka wasemea Wajue kumbe kife Amekuja nera zake Shatise amekuja nera zake Himbo na monte amekuja nera zake Iloka shoku maliza ndo zake Marike marza kama chis Marza kama chis Marza kama chis Marza kama chis Otoki marza kama chis 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 Basi tonde marza kataira Sogo pia sara Nia utatambo tajua we umekula uja Sogo pia kwa mula Ikazambisha Fanya matumizi usiulizenu Buta nimepiga jala Buta kolo, buta kolo, buta wete chula Wambie mbuda leo mtamu na ira Buta kolo, buta kolo, buta wete chula Wambie leo maliki mtamu na ira Imeshikwa na chizi kweri Kama dhia tutakunywa ira tonze vikari Machocha wako mchawi tikeri Kama una kitu nuna nimeshenda kamari Kwa mana chupi mnato sina nataki niona Madenzao shobo nyingi kila kona Hani kipita ni razima atanita Jisi na vyo maliza na ndoma na patashika Utasikia tu Buda zonte yule mrembesha na inipa kesi Utasikia tu Buda zo wakinipa sikwe peshi na wapiga mbeshi Utasikia tu Buda zo inapiga shoti na papichenji Utasikia tu Buda zonte na minapenda sifomboy Na ndoma na marza kama chis Marza kama chis Marza kama chis Marza kama chis Mariki marza kama chis Marza kama stari chadi marza kama chis Marza kama chis Twende marza kama chis Marza kama changa mawe marza kama chis Marza kama chis Shengo marza kama chis Marza kama chis Twende marza kama chis Marza kama chis Chifu ya kupata masera kujui Haiwe mchana jioni ya wasubui Haina uwe wanasumbua yule asumbui Haina hivi na vile sinanya tubabui Asiku ya kupata masera tujui Haiwe mchana jioni ya wasubui Haina uwe wanasumbua yule asumbui Haina hivi na vile sinanya tubabui
Ainaga mope mluke, ainaga mope mluke, mope mluke ainaga mope mluke, mope mluke ainaga mope mluke, mope mluke ainaga mope mluke, mope ainaga mope mluke, mope mluke ainaga mope mluke, mope mluke ainaga mope mluke. Mope
Oya bamba sigi ambiri Hika moki pata spige kiriri kangidiri Aoya sigi mari mari inza sigi ambiri Hika moki pata spige kiriri kangidiri Aoya tumpo mari inza sigi ambiri Hika moki pata spige kiriri kangidiri Aoya jiswaga mari inza sigi ambiri Hika moki pata spige kiriri kangidiri Oya boskare wa maliza marza kama chis Marza pana sile washa marza kama chis Marza wewa na lodani marza kama chis Marza kama chis nimbe marza kama chis Marza kama montana marza kama chis Marza kama chis chonde marza kama chis Marza wewa na rabunta marza kama chis Marza kama chis nimbe marza kama chis Marza mane mane marza kama chis Marza kama chis nimbe marza kama chis Marza kama chis Meneja chiholo amekuja na era zake Mzazi amekuja na era zake Niko ninja amekuja na era zake Nzula noti kumaliza ndo zake Kumbe godi macho amekuja na era zake Bula West amekuja na era zake mwanangu Mr. Kamachis, Mr. Kamachis.
In the Kush Gang, Walambeshi OG.
Okay.
Na Walambeshi ndo logo, sibishe mtoto mdogo.
Skobengo,
watoto ni wadogo. Udazani hapa,
wapi tupako?
Ipea imuni yangu wapo. Wapi DJ 6 number, number. Anakubali sana mwanangu kwa biti kali. Ani kwa na Maliki X2, Katy Blacky, Zunda Zindei na Mandogi, Straka Wazi, Mjamba Shomi, Kagere, Sere, Travela, Zungu, Taira na Benteke, Afizi Momo, Kabeda Luzonga na Labilana, Nekodi Suza, Wapidona Presenter, na Diamond Mzee wa 4G.
Takuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.